Z. D91. Ayo.
Ni kikundi kama IS, Islamic State, we bring no threat. Mandishi jo reporti ya poflo machinjio. Ila wenzio kama Liba na Mwahimu Amani ndio chetu kihio. Weka uzio zio ujio. Machafuku sio, hatuna mwaga rhyme. Hatumwagi dam, green desert my team. I walk for my dream. Ni green city na city ya bunge. Humgum tu hunge. Na sound yete tu ya posi na nyota inge. Green desert yo. Make sure you make it pay. The hustle for hustlers. We hustle every day. Green desert for who? It's not local chamber. Green desert mtu mbili. I'm proud to be a member. But snitch him na snitch. Wajeshi tuna sketch. I raise black conscious. Baguzi bado upo. Kibagriwa ala vezi. Free thing but the black people.
Randomly flip on bystanders. Blowing up the spot. Randomly flip. Control.
Represent. Green desert, the kampia tuna masela. Mobeto liku deep sana usilete masiala. Behuku behuku jambo lina kuwa shkopa. Asupo huipa sniper rapper, nite dopa. Nepokea thadhau na yopewa na masnitch. Ramane shima yangu di bado na sketch. Siku shuka bila best, bila kufosu intercourse. Kwenye winter like it has a sinna time una mikasa. Najita boss cause najituma mwenyewe. Hii ni mumbe escrow. Manila kumabu ya kuhwazi kama chua kicha. Nasa kama bobu mtoto kiume mishu jambu. Rianza kama chichi. Mini mianza kakichaka. Kibisha na kuficha hip hop. Test makacha. Ita kote neto MC. So rapa huwa mkoa. Mesha take off the hip hop. Untayo kua. Nigga.
Wane.
Green desert the rest. Sound classic.
Randomly flip.
Randomly flip. Babylon complex. Chief blessed MC. Nigga.